Hot dog.
Arkwe safti.
Pastor Shay.
Bit sensei.
Era wagamba.
Era wagamba wa eto gani.
Bojena nek kase. Ni nani waliko? Pavesti ni nani waliko? Support ni nani wampele kona leti nalo mbaba koma loko. Na lefu wa ya doku nwa loku. Habantu wa chave wa wamona loku. Bafuwa ya chawami na vena. Kanufenga hebo kuwami na vena. Only the lodge my mama my wife my backup. Kushokula ntembe my backup. Imapachi puna kikari up. Singi na pita mawasi. Mbona kembonga lazi. Kokote kokote waikuta. Palace tukulava waidota. Todai walai. Kwa suikeko, nariva pita peta chastiko. Shibo nya pambwesh, pefyo jimba te kimbwesh. Mwindelela sana atavane, tekwesho kunjangu sainevane. Inani mwinga mpara nyako, ii. Na mipera yapu sanako, sanako. Pama la panchi sangu wapu, labish. Bambi bambi fiko chari, ndoji. Banswe kela femeno mafupayo. Vacha bechave vakemba, oyo. Chakwa tatamia kusangwa musaifu. Chakwa tatamia kusangwa ponemu. Chakwa tatamia